produce VIB mahayte dirta wala dhurdada wariidi lahanki ya ustaad engineer sabiid muusiki ahmed gul ibrahim hamoud frole wa allah salaah wariidi kura haysta.
Dig dig, ego bed. Do I need to know?